Yeah, 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 yeah. Top of the top, top of the deck. OG Heart the Band, baby, what's up? Check it.
Wakubonga watabonga sana, wakiona jinsi twapendana, na vile roho zetu zinafaana, na vile kila siku nawe furaha. Oh my my, I tell no lie, we stay up all night with candlelight and a bottle of wine to set the vibe. Watafanya nini kututeka, wambie wasome lebo. Speak your mind, oh baby, dance to my tempo. It's alright and you're my kind of rebel. So am I, watafanya nini. Watabonga, watabonga sana, na sitakoma. I will keep on loving you, my girl. Watabonga, watabonga sana, na sitakoma. I will keep on loving you, my baby. Watabo, 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 watabonga.
Watabonga, bonga sana. Ni maneno tu ni vigumu kuzozana. Mimi na wewe bu wamengoja sana kutugawanyisha. Hawachoki, hawaoni ni mbali tulipotoka. Binadamu hao.
Watabonga, watabonga sana, na sitakoma. Watabonga sana, na sitakoma. I will keep on loving you, my baby. Watabo, 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 watabonga. Watabo, watabo, I will keep on loving you, my baby.
Wakubonga waende CNN na BBC. Ushaomoka na Omolo au ni TBT. Umeivisha kidogo ndoge na kikisi. Atu wame catch reason squeezy hawatingishi. Na kumbuke ile time nilikuwa nikishingi D. Kikam kwa keje likuwa movies tu kwa DVD. Kani kazi ati ya utaki pigwa miti please. But I'm chill cause you know me, I'm an easy G. Wanabonga but kelele tupu. Muda yao baby hatutaki kwere uku. My apologies kwa but nikapole wataki. So the only thing we give him is kidole chakati. Debi yapi mba misi juu wanasema nini. Jisioni venye na wahusu kati ya wena mimi. Juwena mimi ni kolabo moja flames. Papa Jones signing out, girl, I know you feel the same. OG.
Watabo, 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 watabo,
watabo, watabo,
watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo,
watabo, watabo,
watabo, watabo,
watabo, watabo,
watabo, watabo,
watabo, watabo,
watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo, watabo,
top of the top, top of the deck. OG Heart the Band, baby. What's up?